Umu ife bịa bụrụ ọdịnihu.
Onye ugwu, onye ugwu, ọdịnihu, onye ugwu.
Igbo bịa bụrụ ọdịnihu.
Onye ugwu, onye ugwu, ọdịnihu, onye ugwu.
Ndị bụ ahụ dị mkpa bụ ogologo ime.
Onye ugwu,
ebe n'ebe.
Onye ugwu,
ndị echeche mba.
Onye ugwu,
ihe ihe.
Onye ugwu,
ebe n'ebe.
Onye ugwu,
ndị anyị dị n'obi.
Onye ugwu,
igbo bịa bụrụ ọdịnihu.
Onye ugwu, onye ugwu, ọdịnihu.
Ndị kpatara akụ si ogbenye ribe.
Onye ukwu,
ebe n'ebe.
Onye ukwu,
ndị echeche mba.
Onye ukwu,
isokwe na ndị ọka ome.
Onye ukwu, onye ukwu, ọdịnihu. Onye ukwu,
isokwe na ndị akwa akwụ.
Onye ukwu, onye ukwu, ọdịnihu. Onye ukwu,
elebe mmanwụ, elebe onye na-eti mmanwụ.
Onye ukwu,
ebe n'ebe.
Onye ukwu,
ndị echeche mba.
Onye ukwu,
elebe erikwe, elebe ya na ndị ukwu ya.
Onye ukwu,
ndị ome nka.
Onye ukwu,
ebe n'ebe.
Onye ukwu,
ndị echeche mba.
Onye ukwu,
ka njebe ebe ndị ọka ome.
Onye ukwu,
ebe n'ebe.
Onye ukwu,
ndị echeche mba.
Onye ukwu,
chifu njini ya anaghị ọnwụ egwu.
Onye ukwu,
omiyi ukwu a.
Onye ukwu,
ọfatu gesi.
Onye ukwu,
ọ ga-adịrị gị mma.
Onye ukwu,
ebe n'ebe.
Onye ukwu, ọdịnihu.
Ebube Enugu steeti onye ọ ga-adịrị mma.
Onye ukwu,
omiyi ukwu e nwee echeche mba. Osokwe na ndị ọka ome.
Onye ukwu,
ebe n'ebe.
Onye ukwu,
ọdịnihu.
Onye ukwu,
ndị o bunyere moto dị iri na ịnọ.
Onye ukwu,
bunyekwuo m mmadụ ka ịdị niile n'ise.
Onye ukwu,
maka na ihe dị mma na ọ na-adịkwa m mma.
Onye ukwu,
ebe n'ebe.
Onye ukwu,
nwoke dị eze mba.
Onye ukwu, onye ukwu,
ebe n'ebe.
Onye ukwu,
onye dị eze mba.
Onye ukwu,
ọgaranya ọkụ omume omume.
Onye ukwu,
ebe n'ebe.
Onye ukwu,
onye ukwu,
onye ukwu,
onye ukwu. Orelene,
Onyuku,
Ebeneme,
Onyuku,
Odenigbo,
Onyuku,
Obodo ndị iche iche bịara anya bụ echiche,
Onyuku,
Ebeneme bụ na ndị dị
ndụ, Onyuku,
Orelene,
Onyuku,
Jeye,
Onyuku,
Odenigbo,
Onyuku,
Obodo dị iche iche bịara anya bụ ihe,
Onyuku,
Ebeneme,
Onyuku,
Odenigbo,
Onyuku,
Orelene,
Onyuku, Onyuku,
Odenigbo,
Onyuku,
Egwu m ugbere na-abụ ụzọ atụwa n'enu,
Onyuku,
Ebeneme,
Onyuku,
Odenigbo,
Onyuku,
Ihe oriri dị n'ụdị n'ụdị,
Onyuku,
Ihe ọṅụṅụ dị n'ụdị n'ụdị,
Onyuku,
Obodo rive rive wee ṅụrụ aṅụrụ,
Onyuku,
Ebeneme,
Onyuku,
Odenigbo,
Onyuku,
Nke egwu m ugboro na-abụ ụzọ atụwa n'enu,
Onyuku,
Ebeneme,
Onyuku,
Odenigbo,
Onyuku,
Ndị akwa m ga-awụ ịgbaba egwu,
Onyuku, Onyuku, Odenigbo,
Onyuku, Ndị Awụsa awụ ịgbaba egwu,
Onyuku, Onyuku, Odenigbo,
Onyuku, Ndị Igbo niile wetere egwu,
Onyuku,
Ebeneme,
Onyuku,
Egwu Odenigbo,
Onyuku,
Ndị Lọlọ ya awụ ịgbaba egwu,
Onyuku,
Editi nwaanyị ọma olu mekele gị,
Onyuku,
Editi le Editi nwaanyị ọma,
Onyuku,
Lọlọ meta,
Onyuku,
Onu mekele,
Onyuku,
Eze nwaanyị, Osepe na ndọ ga dịrị m,
Onyuku,
Ebeneme,
Onyuku, Odenigbo,
Onyuku,
Onyuku,
Chief Dwelilo,
Onyuku, Odenigbo,
Onyuku, Ọnwa nwaanyị ọfọlọ,
Onyuku,
Ọ ga dịrị gị mma,
Odenigbo,
Managing Director, J.O. and
Onyuku,
Onyuku,
Odenigbo,
Onyuku, Marketing Nigeria Limited, Lagos, Onyoma,
Onyuku,
Chief Raffles,
Odenigbo,
Managing Director, Romance Property, Nigeria Limited,
Onyuku,
Lagos,
Onyuku,
Odenigbo, Anu Metu Gomu Menyu Wa, Aha,
Onyuku,
Chief Jesse,
Onyuku,
Ago,
Odenigbo,
Managing Director, Chorus, Nigeria Limited,
Onyuku, Odenigbo,
Onyuku, Chief Kisile,
Oji, Onyuku,
Onyoma, Onyoma,
Onyuku, Odenigbo,
Onyuku, Kingsfoam, Nigeria Limited, Jos,
Onyuku,
Oga Dregema,
Onyuku, Odenigbo,
Onyuku, Chief Nick Eje,
Onyuku,
Ebube Dikewa,
Onyuku, Odenigbo,
Oga Dregema, Managing Director, Romance Property, Nigeria Limited, Lagos,
Onyuku, Odenigbo,
Onyuku, Kevin Nebedum, Ojitu of
Onyuku,
Onyoma,
Onyuku,
Oga Dregema,
Onyuku,
Chief Clement, Bebike, Akumbo Walobo,
Onyuku,
Managing Director,
Odenigbo,
Onyuku, Sisi, Igbetes, Nasarawa,
Onyuku,
Oga Dregema,
Onyuku,
Odenigbo,
Onyuku,
Chief Ifrem, Ofia, Chibadowa,
Onyuku,
of Ibola,
Onyuku,
Odenike,
Onyuku,
Anu Folo, Chama, Managing Director,
Onyuku,
Bot Nigeria Limited,
Onyuku,
Abuja,
Onyuku,
Ọwụ ndị akwa akwa,
Onyuku, Onyuku, Odenigbo,
Onyuku, Chief Roland Mkpa, Agabuwan, Ọfọlọ, Managing Director,
Onyuku, Odenigbo,
Chinjong, Nigeria Limited, Lagos, Onyoma,
Onyuku,
Everest,
Onyuku,
Ọbara,
Onyuku,
Onye Mekuku Owerri, Ọ ga dịrị gị mma,
Onyuku,
Kedi maka Lọlọ
gị, Onyuku,
Ọpara, Anyanwụ Ụtụtụ, Unu Mekele,
Onyuku,
Nwanne Nke M,
Onyuku,
Odenigbo,
Onyuku,
Junior Sebastian, Jilibel,
Onyuku,
Ubuefi, Ideju,
Onyuku,
Nwanne Nkwọlọ,
Onyuku,
Sabatex Venture, Nigeria Limited,
Onyuku,
Ichie, Raymond, Okeke,
Onyuku,
Ubuefi, Chinyelugo, Oga Adregem, Chief OBC,
Odenigbo,
Onyoma, Omekanna ya,
Onyuku,
Oga Dregema,
Onyuku,
Odenigbo,
Onyuku,
NF, Ejakwasi, Eneke Nnoga, International, Onyoma,
Onyuku,
Odenigbo,
Onyuku,
Kevin, Ogbubike,
Onyuku,
Ochirozo, Bota City Guest,
Odenigbo,
Onyuku, Oundioma,
Onyuku,
Chief Clement,
Ezem, Onyuku,
Odenigbo, Ochiroko City One, Ofola, Onyoga Dregema,
Onyuku,
Boniface,
Onyuku,
Odenigbo, Osuome, Nwano Faku,
Onyuku,
Chief Chikwendu,
Onyuku,
Odenigbo, Oga Dregema, Chief Ozemene Nweke, Onyabra,
Onyuku,
Nogara,
Onyuku, Oh, you, 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 oh,